Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Salim Joratu ɓoggi janga faandu haala Mamadou Sama Sigo jom ñalli sakaɓe heeɗiɓe. Bangal debal hikal hitande 2023 hital 2024 ndemoɓe ɓe goytiki kabaru engrais ardiɓe ɓe ka nden hulti totti caɗolle ɓe totti taƴrolle pottalle le feccugol mbiyen kasine demal. Ko woni darande rewɓe mbenne le jogola basiji ɓiriɗi e leydi wonno ɗum ɗo wonnoɓe nde kawrital lendalngal Bamako ɗo beta ko bindal ngal laatoto sababu mbiyen semmingol dewral hakkunde jalliñi e wi kamɓe kumniɓe finatawaji konngi maɓɓe e le journal meɗen ɗi gon semme kabaruji amen hannde kikiɗe talatare 4 juillet 2023. Bisimilla sakiraɓe. Golle demal hikka 2023-2024 mbena wondi huntede hoore seeɗa seeɗa leeliɗi mballi ndi kamɓe ndemoɓe maliɓe nde wondi imadraji ɗiɗo golleji guese nde lukkuji kewɗi leydi ndi ka noon keɓal engrais laatiɗo sugalamaɓe mawɗo ndi hononi heɓi ɓeen dabare muɗum heɓama e wi sedafuji keɓaɗi banggal ndemoɓe tikka kita toon e le hirnage leydi ndi to jaɓali le wuddude kay ɗum to kolon jaɓa ka noon woɓɓe kay na heddi fa hannde hultini ɗum ɗo yo tiɗɗal moka Ali Sisi wonko heɓanen keɗana fastanko kanko
le laamu kita demoɓe kañum en ka holliti welu yonki mu'en fewde e heɓugol engrais lobbol nokku o fewde demal hitande 2023-2024 ga ko heewi hen fuu holliti mette muɗum fewde e ko ndemoɓe haabu ardina e hokkugol engrais o ko
torraji kewɗi matama saabi le temedere fuu capanɗe jeegon tan mi heɓi tofon le winne kome tewta winne haabu ɗo ke heɓa ka tofon ko wattete e gabbe ko remete tan wonko heɓa
laamiɗo suudu kumaniɗo demal le laamu kita gonɗini ɗiɗo haalaji ga kanko Madi Baba Tunkara ka holliti wiide o waran wadde ko wawi fuu yalla engrais o ana heɓa hokkede yimɓelle ndemoɓe no yawiri
meɗe wondi e fiide dabiriji gadɗo e tawede fuu mi heɓe winne ko heɗata amen tofon ni watti joni peccugol winne ne fuɗɗaka hakkunde remoɓen meɗe annini peccude nayyi winne hakkunde remoɓe amen ɓe le ñalaɗe warande demal ke fuɗɗama tattiji fuu
kolon jeɓato ka kumaniɗo demal le nokku o ka holliti wiide golleji ɗi fuu landinama yalla demal hitande hikka ngal ka ana laato Abdoulaye Koulibaly woni ardiɗo gollirgal kumaniɗo demal le nokku o
le hitani hikka laamu kolonje meɗe lalni sanne laamu kolonje winne heɓama ko wattete e gueseji amen ɗi saabi remo fuu heɓi winne ko muuyi cakuru winde ko gouvernement hokki ana cotte ujunaji ɗiɗi e temeɗe jetti ga rowne mi soodi cakuru binde woturu ko yaata ujunaji jetti le laamu kolonje torra fuu men matelle o watte tofon
fewde demal hitani hikka toɓo yuɓɓamale nokkule kewɗe le leydi amen ndi ɗum ne ele wi dunki en andanɓe kabaru majjum ana holita wiide demal hitani hikka ngal ka ana jaɓa latade
dabre fuf piyama yalla mbiyen kamɓe ndemoɓe na heeɓa engrais e wattu mbiyen kasindini ndenno ɗum ɗo hultama kiɗa ko wonandi CMDT e goto ardiɓe ndeɗo gollirde muru jakkite holti wiide ñamde fa hara kay heɓete e mbiyen banggal muɗum o hanni ɗum ammi sombunu keɗɗan no fistango sitasiri ɓe
la campagne 2023
le demal hitane 2023-2024 kulleji ɗiɗi wonko me tewta goho muɗum heɓude lemde tonngaji ujunaji temedde jeɗɗi ko yowi le hectare ujunaji temedde jeɗɗi e capanɗe joyyi ko natto saabe mi heɓa ko yata tonngaji millionji deɓe e jeenayyi ɗiɗɓel muɗum yo fiide dabiriji honene ñamiri lemirte ko yata hectare millionji ɗiɗi e ko yowi ko natto saabe ñamiri ana heƴal le leydi malni fo e maggal muɗum kañ e haabu ko lemeteɗo ana heɓa semme le leydi malni fandene ɗiɗi dabiriji ɗiɗi huncunde hoore mi fi dabiriji yogaji goho muɗum yo ƴewde honede gilɗiɗin haɓirtele leydi ndin patɗum wadda bonallaji le demal haabu le hitani hikka ɗiɗɓel muɗum fiide dabiri kasi honere remoɓen heɓirta winne e posoneji e nandal muɗum
sakiraɓe tude hakkillaji mudu kabaraji mbaga bema ame facebook hayde twitter darande rewɓe le mbiyen jogol basiji ɓiliɗi kabaru leydi le mali mbiyen le alhaali sahel mbiyen hirnage e runde afrique ndenno ka ɗo mbiyen ɗum ɗo wonno ɓernde landilal talatare hannde Bamako ɗo fanda muɗum wonno hutande men ɓe rewɓeɓe hutande hoore le jogol ɗiɗo basiji mbiyen le wattu duminde landini ɗum woni banque mondial e kañe ɗum e gollira lelunde bureau technique ɗum woni espagnol en kanko Alima Yattara wonko heɓanen keɗɗan fostango Ali Sisi e sita sidi ɓe
wattunoɓe fuɗɗi jooɗa haala maɓɓe o fuu garɓe hawrude e batu o kañum en ka holliti sanne wiide ɗum weli ɗum en e miri ɗiɗo jooɗa haalaji waram laatade sababu ittude ɗati kantiɗi mawɗi faabaade rewɓele gonduɓe tiɗɗal banggal galleji mu'en
fana o batu yo fiide dabiriji honene yimɓe haltanoɓe ɗi golleji wawata lalnade ñalle ana faabo rewɓen watta koyɗe mumen e faddade wolleji ko heɓde saabe haawaloji e nandal muɗum caggal muɗum ɗuɗu ana naato saabe ɓe rewɓe heɓa haqqileji ko huncinta keɓal nokkuji maɓɓe yarda yeeso kan ɓiɓɓe leydi mali fou
fa ko tewtite ko heɓe landinɓe ɗum ɓe ka holiti wiide so ɓe tilke oɗo batu rewɓel gomɓe ɗon ɓe waram heɓude ɗo hem jande sanne ɓe keɓan du faamu mbawɗo faabade ɓe huncande hoore basiji ɓiliɗe leydi José Ornero kañum woni ambassadeur Espagne
leydi mali ka e pelle ko faabtoɗo fou an han dokkodira juuɗe yalla ana faaba rewɓen hokke leydi to heɓa taɓaɗa golleji mumen saabi leɓɗo ko heewi heɓata ñamane le banki e nannal muɗum ɓe wala bawɗe ɗum wadde golleji yogaji saabu sa ƴeewi fele laamorɗe meɗen nde rewɓen kollititake toon nokkuji toɓe remata hono surbaɓe kañ e rewɓe keddanɗo
landinɓe ɗum ɓe ka ana waltina hakkillaji jamande wiide kanakoɓe waran faabade ɗum en le golle o yelleɓe keeɓa huncande ɗum hoore
nde fande li ko wawi ɗi to gawtugol tan wiide mbiyanno toɓoji ka heɓama fa heewi ñande altinere nde ndenno ɗum laatiki sababu bonande banggal fiŋaji ɗi e kañe du lampaji e mbiyanno galleji jogaji ka noon yonki fof heddaki hen e ko hollita ko to machina toon yimɓele ɗiɗon heddiki ele acciden mbiyanno ñande altinere nde hakkude sibala e sansan nden ɗum joɗɗatol machina sigu nden hollita wiide wattu acciden o kanko mbiyanno laatiɗo sababu muɗum an wonno e téléphone ndenno ɗum laatiki sababu oɗo acciden e wi seeda fuji ɓen kabaru biyanal fa hannde kanɗo fuɗɗo ñande jaagom juillet to motti toon ndenno kamɓe cumniɓe fnata holtiwide ɗum ɗo yo ɓen datto sababu moɗo yirwinde kala ko woni ɗiɗo golleji ɗi finatawa laatedu sababu ɓen hullitinde tiɗal ɓen kamɓe malinkoɓe no tiɗiri e kabaru ɓen tiɗallaji ndenaguɗi ndenno ɗum ɗo ɓe heɓani ɗum woni lalaysa walet infa keɗana fositango sitasidiɓe e Ali Cissé
fedde noddirtene mouvement national pour la culture et l'excellence ana tewta ɓiɓɓe leydi mali fou tinno watta koyɗe muɗum e nde yembre ko noddirte biennal lewi amiru ne fedde bala moussa mayga ko holliti wiɗɗu ñalane to jama kawta yeɗa kabaruji ko natto saabe waddude dian e deƴere le fina tawa meɗen
biyenal o hoore sa ƴeewi taariki muɗum yo sukaɓe jokolɓe waɗana yalla eɓe keɓa nangodirde ɓe laato daane wootere ɓe kaala haala jam nangodirgol tan watta somi keɓa huncande hoore tiɗɗalaji ɗi haalaji amen ɗimi kalta ɗi miɗen jiɗi malinkoɓe to tawa fuu heɗo ɗum yalla jam ɓooyo ana heɓa wartude leyiɗe amen ndi
lewi kanko noddirteɗo Abdoulaye Hache Bokoum directeur régional fina tawa gawo ko holliti wiccagan imma daraji mawɗi waɗaɗe fuu fa hannde torra yogaji ana mata ko naari banggal jawdi ko watte le ne yembere kono tewtora laamu on tinno fiya dabiriji yalla ne yembere ana heɓa lawol no muyirano
tiɗɗala o kaso gonga o banggal jawdi ni ɗum woodani saabi wakkati waɗino miɗen jiɗino biyenal o laamu leydi ndi tawa ana dardi e muɗum ɗum ana holita wiide saɗɗa landingol makko leydi ndi warta fa dardo e muɗum ñalawma hannde on e région ngaji garɓe hawrude hen ɓe darde saɗɗa muɗum somi mbawi hertande fewde biyenal o iwrude to laamu leydi ɗum latto hunde nafoore sanne saabi ɗum latto sababu e juuɗe amen landinade fa gasa
caggal muɗum heɓugo nde yembere huncinde hoore ana ɓili de kulleji hewɗi goho muɗum honode ɗon lalninte ɗiɗɓel muɗum yo laafi deƴere ko mata toon gaɗɗo e taweede fou hooreɓe lalnoɓe nde yembere holitiwi dabiri fou fiyama yala torraji ko mata fou ana hunce ɗo e nde ñalane Amadou Traoré kañum woni directeur régional fina tawa laamu mutti
min ka miɗe miili tiɗɗalaji kewɗi ana hen ɗi yoga e muɗum woni ndenago fa yetto landinde ɗum e hoore ko nayor banggal ndenago ka dunke andanɓe kabaru majjum ka holiti wiide dabiriji ɗi ka fuu fihama eɓe gondi wadde lugagoji ñalawma fuu allah feytu yimɓel hewɓe woni iwruɓe tombouctou tawdini gawo kita kay nukkule kewɗe goɗɗe le liɗe amen ndi fa wara hawra hen le wakkati jon o ka miɗe gondi yiltade hakkude yimɓelle garɓe hawrude hemɓe fa min jowtude e maɓɓe min jowtude e gouverneur o kañ hooreɓe deeɗe garɓe hawrude hemɓe
ne yembere ko noddirte biyenal yo hunde ko hollitita gaari leydi malni lewi andume kabar fina tawa ɗum saabi ɓen tewtira laamu on fou tinno fiya dabiriji yalla nde yembere ana heɓa waɗire no wodiri miccitunde wine yembere ko noddirte biyenal ana han fuɗɗade jeegon lewru juillet le guenne motti yimoɓe ko heewi ana dooma le on nokku le yontere muɗum nde
aywa sakraɓe paw wiide ɗo kattani kabaru jom hannde mbiton tan waw sar fof mbiyen hettinade yewtereji sio tamani ɗi fof e dow ko wiyete application sio tamani ndenno ɗum yo banggal play store ndenno ɗo e seeɗa yewtere meɗen magasine
ƴiwde jeego yaade sappo e jeego 21 juillet hitande 2023 kede kabaruji bienal iwde mopti do studio tamani
sisili ngaldo bienal woni leydi mali tarki goto leydi ngotiri podoje gote
studio tamani ana martina on kupangal kawrital finata wame e do mu on tawan hen jantoreji landi joda halaji do studio tamani
halaji mali fu
yotre meden rewbe hande dun magazine famma no yowi dufa hande kabaru gouvernement ben ko waytere wada le gouvernement mali on den rewbe hobe holti vidé ben ngidduma be chapantali temdere ben wotanama hakilo wobbe kay mbi fi dum heba law den no ndara lamko be tinnaade fa hande bangal mudun andon vidé do goldo serewul zulu 50 den tota be rewbe chapantali temdere kala posungaaji ngottebe kay dun nometebe den no minisi ngayi noga injato jegam woni rewbe ele ben o do gouvernement o kal kal fakk guita won ko hebben kay da fa so min e sita sidbe en kiri jam e bi secrétaire général fedde roobe kafu odo alqadra no holita teddingol sarewul 052 ka du fotoyde gundusuko ko dontani ministre de bokke so komni do hun cangol hore kabaru roobe yu dental be do roobe e do ko hasindina
en patto nyaade 77 sabli temdra fu chafan tati heba ma bama du ana holita yibe wadi bawde mebbe sa jeewi ministre en roobe golli bele ministre nan humnini kabaaje roobe e sugabe wadi imadraaji mawdi du sabe nen to reb ko heewi ana watte le gorm am gollal mudun gaddo e tawede fo sa defa handen atta kulleji heewde ana nyaki handen le goldeji gouvernement ko reba haani watte ko e mudde hen mel tewtra lama fa hanne tinno fiat dabireji yala rewbe ben ana heba bame watte le gollal gouvernement fa heewa le nyalat warande sa du ana nato sabe rebe ndu heba dokkundira juude honene jien hebirte
fa hande wi makku rewbe totama place ngaji ministre en bangal kabar gollirde kabar yite en diam e ko dun kabar cellal non kanko kuyate gundo siko holti wiide kasindene rewbe na kewi leede do gede de fuf
menme robe darribe ko mn mede golla jamma ila sukan medle nangi leedi golleje wonko sabata amme me walla worbe amme le galleje amme do jafa sanne sabi meda hasngini e ballego ciagal mudun jande fu me wadinta ke le golleje amme mede tijji o ministre debbo chubado wona fiya dabriji honan menme faabete le golleje amme sa sa e hanne fere kabaruji nyablaaje rebo ko heewi ana tampile mudun mede tijji so wad imadraaji torraji ko heewi hema immo do rewbe ben fe ministre humne kabaru diam e kuran wala fumi wa halde hande le golleji makko so wala ni o fuddo gollal fa wotto honme anta honen gollal makko yigirta mede tejji le nyalade warade golleji mabbe ne hollan ala hali le jundu
so kanko fatimata mayga horejo fedde rewbe wonde lulirde afib rewbe fa handina hitina sere bangal posungaji mawdidi den no wondal horejo transition o darade darna mudun letidingol sarewul gol kedna fatimata mayga
sa jewi le tumode e jetti e jene ko wolli sur serano holliti wi worbe rewbe fu fotu li kabar golleji laamu man gaddo e tawede fu amma tan wi rewbe ko heewi baka mu wattata ko laamu on deni metti famede sanne sayi fañol man hande rewbe yogabe hisaaga hon li kabaruji laamu leedni ko rewbe ko hee hande jikko mudum boni li laamu on mede tijji hande hore laam hakkone radio ana haani famtinedo do di kabaruji ko holliti jaati wi sariyaaji batal haje rewbe nangirta sobe li leedni
non ko non dunde wuddu leedi ndi rewbe bañangara ndar lamkobe be teddinde ngidduma be chapantati li temdere kedda namba yam gindo gote rewbe daribe to bañangara
amon avi le
kota min son lamda mi wi an dar rewbe ko han pamede le gouvernement ada ka fe le o gouvernement keso sa men rewbe mi wad imadraaji mi habbe ke giddi ko boyi yalla i kulleji an accale leedi ni asimi goyta kay gouvernement mudun an han darugam en men rewbe jodde bañangara men tewtra gouvernement tinno bata tummode amen ne nodita 050 sab net tummode tan wa faaba de men roben ni leedi malnin
sa ke no fula rien que ça
mission wiri ngul do sarewul 052 na hokka rewbe ngadu chapantati temdere bangal posungaji muudi so nometebe so ngodontebe sarewul bamangul wattu lewru decembre hitande 2015